Soul Maker on the beat.
Ibrahim! Say! Malu! Tanya!
Ha! Oh man! About that time, nigga! Fruit Flicker Joe, nigga! Lego! Yeah, asira kan me toka yuzi. Rap kan me kata fuzi. Now I'm a walk in a coca newsy. Afuna win was a losy. Nafanya kendis jenji pose with the fear and yoma vise nani king apa. Manume gwid yapa. Wana yot ki pull up wani ting tapa. Yani mbele macho yao nafunga mkwid sasa. Afuna squeeze kaka. Na shusha weed skanka. Passporti koba mpana shuka king shaka. What we say, Yulize mama kwa lifanyaja mna siku mlikosa ndaza. Unaenda levo kinywa ndevo kukna bagi kibaraza. Na kama kitokeo kitu panga miwa kwanza. Mfama kitana unesho fundi kwenye stanza. Ye kipaja maelima kwa bongo utachuza. Tuto kwenda na muda kama alam tunasnu. Mtoto kidedoma nkona daslam kiz. Pata mia nkwa na roma kwenye usimu saumchi. Asa mitame tupo pao tena kunguve mjani. Alwata na tema dawa na suma poka pagani. Maro fat kiongelea kusana gama own label. Vision bright nigga I'm on my own. Jemi teme nipo king cause na you I got the facts. Swezi kuimba kusu heni afu studio na kunyo fans. Someone do show show now, na saka do now. Nyama nyingi chura ruki simbe dona. Na wana wano choma, wana soma. Mende yudo mna wabana kwenye kona. Na na na
Sala sala vibes. You know what it is man. Yeah, nikiomba Mungu asipo njibu. Najua na nije ribu ni mbali nilipo toka. Kange joy alone is sibu. Long story short na imistari na sagia kusummarize. Nisha junta fika hapa ila kwao ni surprise. Dani get it, walai nafanya vingi kusurvive. Bita shida mene shabu tia ride. Na wasaka hizi pesa huku mtani nkama wall. Kitoka neza si wuda neza wudi na yura. Napa motivation, likuwa na fosi when they told me to chill. On kiss and tell na play for keeps. Na wanangu wanna do them for real. Jazzy na swing na jisi wane. Rock up up inzani wangu ni wonyeshen kiasi gani. I'm insane. Niko sad na jifunza to complain baby. Usicheze na moyo wangu he's so gang baby. Nipo na gang lately. Yeah while I sip on busy. Ni mitu na machizi. Mashangu ni scary movie. Mina yona bad and buju. Nasema kwa nimi pinda. Let's the shop are dangerous. So kwa makin don't play with us. 100. Yeah.
Someone do show show now, na saka do now. Nyama nyingi chura ruki simbe dona. Na wana wano choma, wana soma. Mende yudo mna wabana kwenye kona. Na na na.